Zura, check it, ey, kse aman. Along eko, eko wapi, loti, kse. 48 viral, njakubona mbinjan. Nga tingan, kiliga kanjen. Roman tingan, ngaliwe ya device. Andifuna uthetha nento ninto nqena utshela nalilizwe loku eku uba yintlimpinini kasotshela ulizwe isisikoli sebhantinto eku ikamva lakhe drongo okwebhedi yasetshela ulizwe ulalwa ngabantu abarolela umntani kaka sogqiba umculo isinonsense nabo liza indwini eku bazumele toilet ulizwe sisitshatsha yena ueku uyabhinda udj unemikhwa yabamama uyathakatha uzithomela ngempama ulinga ubamba umagadana ngezo zandla zinuka indanda ndizoxwakuza ngesamba satshajoka khona doba kwazi nobhala nikudom yabora joe khathi manke itshintshe nale flow ayithothi nizorepa kanti nizibhitsha zigcwela ishore uzidala vet ndixhakandini kodwa you the biggest loser sakugqibela uyiproducer jikijiki seluzuma yer sijura ueko igroupi le eso lomnqundu uyabhejwa neentsizwa ziyambhebha ina ndizakunika ndizakucisha maniku sisithipha yontsizwa ndiyaqoma ndiyadigi yamayina le ntlisa besifeha ngentshiza waqaqa idrista yintsara lenkara liphara lempatha yases ekuanda noma ndithini ngawe fuck hey. I hate you man
hey
buti ndithetha inyani andikufilisisi uthetha indaba okwentombi andikufilisisi umdala gqithi for le mbudane yemfitshimfitshi umdala gqithi for uba ungalalana nolile qana nengomso kungekudala uzolibamba isasa uchukhela isigadi ecaleni ubekusepa usaksa uyimpangampanga entleke entleke egcwela izigazi empanga uliparaphara ndibatshambatsha eliphatsha amaqatha elani uliza inqathu ekho ndizomjulela umqala uqhela umdoda ephela ekho usizela namanyalo umlala njani umntana osaphe igranti yakwasasa njembule qana nengomso wena uzode ubambi sasa ibbd yawuhlamba butshintshi vine bvd thetha cacelesha usithintitela njenge-dvd uyipikinini engenamthangano ulicikilisha eyikho bentshilo ndathi ndiza kubulala and ndiza kubulala eyikho andiyazi noma ndithini ngawe sentsho eyikho ndiqale ndibulala ikarier yakho phelelwe bubudijeni kalami ndibuye ndizothatha ulizwi live kuwe ezandleni njekanjalo phi ndithini zokubulala slow nigalam painful eyikho hawa masimba jonga xa ndikubulala ndifuna ukuqala kobhonzi boy ndokugqibela enweleni eyikho uzukuqonde ungafana nini wena andimnqeni noza kweso stutanyana sakho ndifike ndikudise fruit ngebhiti yakho nigalam ecaleni ndifitsharisha ulizwi kulo distrack ndizobe ndiyikhupha nigalam eyikho boom oyipunk and izoyishiya idrunk njengepunch sas eyikho undenzela ii-nerves man sentsho undenzisa izinto ebendifuna uzenza sentsho eyikho yes sas uliwestile ixesha lam adawise bayafuna ungaresponda kodwa mna sizoyiprova le point yobana ngaba nizi motherfuckers asshole motherfucker bitch ass nigga the PPT, okay, Saxa, thanks for the beat, hey.